Jeremiah 6 verse 1. Thuthani impahla eJerusalema, nina bantwana bakwaBenjamini, nibethe amacilongo eTekoa, niphakamise insika yomusi eBethi-Hakeremi, ngokuba ububi bulunguza ngasenyakatho nokuchitha okukhulu. Verse 2. Indodakazi yaseSiyoni etotosiweyo nethambileyo ngiyakuyinquma. Verse 3. Abelusi bakufika kuyo benemhlambi yabo, bamisa amatende abo ngakuyo nxa zonke, baluse kube yilona lowo endaweni yakhe. Verse 4. Zingcweliseleni ukulwa nayo, vukani nikhuphuke emini, maye kuthina ngokuba ilanga liyaphenduka namathunzi okuhlwa aselulekile. Verse 5. Vukani nikhuphuke ebusuku, sichithe izidlu zayo zamakhosi. Verse 6. Ngokuba usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, kawulani imithi yayo niqwabele iduli ngakulo iJerusalema, yiwo umuzi yakuhanjelwa ungukucindezela kuphela phakathi kwawo. Verse 7. Njengomthombo umpompoza amanzi awo, kanjalo umpompoza ububi bawo ubudlova nokubhubhisa kuzwakele phakathi kwawo, kugula namanxeba kukhona phambi kwami njalo. Verse 8. Mawuxwayiswe Jerusalema, funa umphefumulo wami wahlukane nawe, funa ngikwenze incithakalo izwe elingahlalwa. Verse 9. Usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, bakuyikhothoza nokuyikhothoza insalwa ka-Israyeli njengomvini, buyisela isandla sakho emaqomeni njengokubutha izithelo zomvini. Verse 10. Ngiyakukhuluma kubani ngifakaze ukuba bezwe na? Bheka izindlebe zabo azisokile, abanakulalela. Bheka izwi kaNkulunkulu seliyihlazo kubo, abathokozi ngalo. Verse 11. Ngalokho ngigcwele ukufutheka kukaJehova, ngikhathele ukunyamezela, kuthululele phezu kwabantwana esidaladini nasemhlanganweni ezinsizwa kanye-kanye, ngokuba nendoda iyakuthathwa nomkayo ogugileleyo kanye nezinsuku zakhe zigcwele. Verse 12. Izindlu zabo ziyakunikelwa kwabanye, amasibu abo nawomkabo kanye-kanye, ngokuba ngiyakwelulela isandla sami kwabakhileyo ezweni, usho uJehova. Verse 13. Ngoba kusukela kwabancane babo kuya kwabakhulu babo, bayaphanga impango iponke, nabaprofethi nabapristi bonke baqamba amanga. Verse 14. Bapholisa kalula ukulimala kwabantu bami bathi, ngukuthula, ngukuthula, kepha kukho ukuthula. Verse 15. Bayakuba namahloni ngokuba benza izinengiso, nokho abanamahloni nakanye abakhophozi, ngalokho bayakuwa phakathi kwabawayo, ngesikhathi sokubahambela kwami bayakukhubeka, usho uJehova. Verse 16. Usho kanje uJehova uthi, yimani ezindleleni nibone, nibuze imkhondo yasendulo ukuthi iphi indlela enhle nihambe ngayo, niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu, kepha bathi asiyukuhamba ngayo. Verse 17. Ngase ngibeka abalindi phezu kwenu ngithi, qaphelani ukukhala kwecilongo, kepha bathi asikukuqaphela. Verse 18. Ngalokho zwanini nina zizwe, wazi wena bandla ukuthi yintoni ephakathi kwabo. Verse 19. Yizwa wena mhlaba ukuthi, bheka, ngiyakwehlisela ububi phezu kwalaba bantu, izithelo zemicabango yabo, ngoba baqaphelanga amazwi ami, nomthetho wami bawulahlile. Verse 20. Ifikelani kimi inhlaka evela eSheba, nomhlaba othaphukayo ovela ezweni elikude na? Iminikelo yenu yokushiswa ayimukeleki, nemihlatshelo yenu ayimnandi kimi. Verse 21. Ngalokho usho kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakubekela babantu izikhubekiso, oyise namadodana bakhubeke kanye-kanye kuzo, umakhelwane abhubhe kanye nomngane wakhe. Verse 22. Usho kanje uJehova uthi bheka kuvela abantu ezweni elisenyakatho isizwe esikhulu siyakuvuswa ekugcineni komhlaba. Verse 23. Babamba umtsalo nomkhonto banonya banamusa izwi labo liduma njengolwandle bakhwele amahashi behliliswa njengabantu abayakuwa behlelelwa ukulwa nawe ndodakazi yaseSiyoni. Verse 24. Sizwile imbiko yalokho izandla zethu ziyadangala usizi lusibambile imiyelo njengobelethayo. Verse 25. Ningaphumeli endle ningahambi endleleni ngoba isitsha sinenkemba novalo nxa zonke. Verse 26. Ndodakazi yabantu bami, bhinca indwangu yamasaka uhuquzele emlotheni, wenze isililo njengendodana eyodwa, ukukhala okumunyu ngokuba umphangi uyakusehlela masinyane. Verse 27. Ngikubekile ukuba ube ngumhloli nenqaba phakathi kwabantu bami, wazi uhlole indlela yabo.
Verse 28. Bahlubukile bonke nokuhlubuka behamba behleba bayithusi nensimbi bangabachithi bonke.
Verse 29. Izifutho ziyafutha kepha emlilweni kuphuma umthofu kuphela impela bancibilikisela ize nje ngokuba ababi abakhishwa. Verse 30. Bayakuthiwa isiliva elilahlwayo ngoba uJehova ubalahlile.